ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bare capantati e goo lewru Octobre sappo jeɗɗiyamde ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyi. Miɗen tawa les maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor Waygalo, kanko noddirteɗo Fili Dambale wonto ɓoggi jamɗe to. Sakiraɓon compétitivité jababuji yimɓele hono pasuɓe defɓe hollita wede wattu jonoɗoɓe kaniyaɗe janggoyde jande hakkudero yuɓɓo inɗe o yalti kamɓe heɓɓe def hitade hikkande ɓe follita wede ɓe noddama le jande hakkudere nde. Kanko hoorejo leydi ndi o caggal ko wotna kasen le leydi meɗen ndi kikiɗa hannden omo wonno to kayitoɓe kolliti wiide jonuno arande du yaltude makko le leydi ndi kasen wattu jonon wonde uttinde nokkule kewɗe to kayito. Bamako ana e ngalluje ɓurɗe fottunnude le leydi ndi wattu joni Imma Daradia ne kani waɗede dow hen jamar nde ndu holliti wiide homo fof ana hani wadde dow hen darde muɗum nde. On ɗo wattu ñalawma keɓiraɗo kabaru ngalluji capantati e goho lewru Octobre wonti e yambinede ɗiwonono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beete hannde ndi bisimilla moɗo e heɗade on ɗala haqqe yo kikiɗe noon. Kono birmi on no tan ɗiwono no kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗe hannde ɗi hollitindi wiide yimɓele heɓuɓe def hitan hikkandeɓe hollitan wedeɓe fuɓe noddama keñel le cuuɗi école jangguinirɗe jande hakkudere le leydi meɗen ndi e mbara sukaɓe ɓuynayi temedere capanɗe jeɗɗom e joyom wattu joni noddaɓe dow ɗeɗo nokkule hollita wede hitan hikkande kala pasuɓe ka fo keeɓi noddede noon ɓe kollitiri wiide fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Dikko.
E wi ministre jande leydi meɗen ley o adadu ana ɓuuri ujunaji capanɗe jeenom heɓuɓe ko yarata fa le temedere fu e capanɗe joyyi e jeenayyi le heɓuɓe defɓe ɓe fudu ɓe naɓama ley jangguinirɗe hakkudeje gollanojo koye mum. Fanda jande laamu leydi meɗen ana ɓuuri ujunaji capantati e ɗiɗon ana hawra le temedere fu noga e go on naɓaɓe toon. Ngol feccugol ana tongodi e dow suɓa ɓe wi hooreɓe ministére jande leydi me sukaɓe ɓe duuɓi sappo e jeɗɗi fu naɓama le lycéngaji ɓe duuɓi sappo e jetti ɓe yo dow ko kamɓe hooreɓe darti arande woni koɓe naɓirte lycé. Ley hendu ana ɓuuri ujunaji sappo e jeɗɗi e temene jeɗɗa e nogae taton heɓɓe ɓe duuɓi sappo e jetti yaade nogae naɓaɓe ley jande hakkudere ley jandeji ley jangguinirɗe hakkudeje gollanojo koye mum. Naɓaɓe ley jangguinirɗe laamɓe ka ana ɓaɗo ujunaji sappo e goho e temene nayo e capanɗe nayo. Fanda ona jangguinirɗe kabaru demalɗe margal dabaji sukaɓe naɓama tan ley jangguinirɗe ɗe laamu hawji. Ɓeɗo sukaɓe naɓaɓe le jangguinirɗe warama fa ɓuyta arnu saɗɗa jandeji maɓɓe e wi hooreɓe ministére jande leydi men kala dartuɗo wayltade fu ana wawi laatade ande noon e dow saria warete.
Kolliten wiide tan gonɗo noddugol ngol waɗi ñalawma hannde no ka fa hannde tiɗallaji ana gondi e jande hakkudere gonde le leydi meɗen ndi yimɓele sagontoɓe kohe muɗumen ɓe saabi de micciteɗen wiide ɗiɗo cuuɗi école ɗi uddama ley ko ƴaɓɓino ko saabi de ɓe mbihi laamu o yoɓayɓe hono koɓe kani yoɓede ko furɓe kollitiwir so ni ɓe joɓidaka kalisiji mabɓe ɗi furta jande ka wala le nokkule mabɓe ɗe. Keɗama kanko noddirteɗo Boulkassoum Touré o yo kanko laami ndeɗo fedde komo sifirdo hen dow faccitago Ousmane Dikko.
E wi maɓɓe min calike joƴinde talke amen so min kollita ko woni gonga dardama jangguidirɗe ɗe fo andina ñande noga e jeenayyi nde. Mi wajjibini honoroɓe amen ɓe fo joƴina talke mum en ila goho lewru Octobre ɓe joƴina ñande talatare nde. Mi ƴewtike le mali fo jangguinirɗe fay wotere wala nde joƴinali talke mum. So wiyama hannden min calike fayɗo ɗum ɓilodira fa hande jangguinirɗe kewɗe joɓaka talatare fo min mbaddan hannden yo aral bare kadi sarti yo aljumare nde noon komen ndewata ko so yoɓama tan ɗo e aljumare nde sikke wala mi puɗɗi tan jande. So ɗum waɗaɗi mi mbawa jangguinde yo ɗon mi darni so joddi waɗaka tan jande wala.
Sikiraɓe so gabbiɗo bemalami ande ngal oɗo mbawi nettirton mijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Kanko hoorejo leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita wiyama ñalawma hannde on wonno to kayito jonuno arande o yaaha le leydi ndi caggal ko o wotana ko hollita weddo waro utta nokkule kewɗe leɗeɗo nokkule ley ndeɗo ngallure wattu joni jamare wonde to ndedo holliti wiide an domtirimo ko heewi ko hani hollitindemo somo ɓami fami yettiki le ngallure kayinde fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Ousmane Dikko. Ousmane Yali Boudi
yagol arande Ibrahim Boubacar Keita ley laamu makko ɗiɗo ɓo kanɗo wadde duuɓi joyyi yoɗum hunde mawde e himɓe kayi ko haɓɓe hoore himɓe o nokku ko Ibrahim Boubacar Keita hani daranade ana hewi Isa Bacili yo journaliste radio rural kay
en fait moi
ko dontume yo kana keleendi wada ko wayi fu fataran fudita dawi yimbe na kani andude hunde wotere reyngaji di yo jeyata wangal region kay e gallure kay defu denno sababu wala ko reyngaji di jeppire ni tan tagal idebel dontangel gonga ya lawol kay gol ana wondi e mo intinede golle mu ana hani ko o watana hakilo fa latoro no haniri ni
fasdale norm
e wi Abdraman Sisogo gonda e federe mobe warju leydi ni ana hani daranade fa golle hebe leila mu kay o ko sabbe bini rafi golle o sabbe uddugol nokuje kan itete gonde le region o kanya daragol terengaji
memosi horam hande yo kebal golle sukade ni hala fay sekirsami e hala yo kanko jogi timode dabare kale baleri kay woni ko gollerde itoje igaji di fu ngoni ken torri fa sanne yo temede kewde galle ji gondi e chadele le torrade batte majju
wolitinde wide tidallaji ana kewi le lamu kay o e wi himbe yo gabe tatteji di fu tidallaji di ana godi metintinde wide le balle jabbe do himbe genene jaltino do lawi tewtede fa machine no dirte do scanner goto gondo le genene mo intine bondo le bikewdi wonoko baraka fofana hebine isi jotamani tewde kay
do kolitiwde le ko warta ko radioji kanye tilejan baye beedade kasen le leedi meden di le majjun do won fedde no dirta hakko humine kabar di do golleji be dokki di do kabaruji talatare kenen wakande mo gaddo botto mabbe di do bo o be bi kala kaade do uttinde suudu tele kenye suudu radio fuudu ana wayo gollude di do golleji fi dabareji le ko warata ko yottinabe bataake o ko yaawi do kabaru di puddano do mi halini on wiide bamako ana ngalluje burde fu tunnude le afriki kanye le kedde adna rundu wattu jono do jaada fa tawan jamarna no wonde faddude tunele kanye ko nande mudun le majjun dunyaloma kedinaade kabaru ngalluje chapantote go lewru octobre fu idum yambine idum wonde yambinede wattu jono o yimbe be ka kolitiwi neddo fon handerade darne mudun dala hono dido golleji ngorri do bamako do fa kebe famtare faande kede Ousmane Niali Boule Ousmane Diko
Lafia bugu le commune 4 bamako gonden tidire do tundere tipete heewi tet leti dalaji wambe pilon mudum jogi wi fanda fofango bangal lungol masaranjala gonda de hande lafia bugu wonko sefi keddo dem
le jardines fait trop de malice
tundi ngol il nuko o ana torami sanne daro anka tateji fu le danande tundiji ana ngodi fayne do wawa fofude no yitiri mi mila fay lewru ne hana wadde do ci boyi do an way la tade sababu fa nyawuji nanga
tombe maladie
golungel an hada em lamin dumbiya golude le bitige bako kedana ko sefi
le zodundi ji gondi do di ana tampina mi sanne sabi edum wada fa boodi beede hewde sini jamo wari ne wawa fillelade boodi an kewi lumgoldu ana torra himbe edum way latade sababu fa himbe keba nyawuji goddi
maladie itundi ji ana chaabo nyawuji kewdi e wi doktore e be darda jama gondo to o rena horem docteur mamadou traore o gollo clinique adli onko sefi kero demo
lumgoji di ana bay wadude nyawuji kewdi hono buballa seni nuku ana tunni kulantereje kewde tawete le mudum hono dombi kuma nyageje hono de kulantereje e nandore mobbe de kulli ana bay nadde le nyamduji himbe dum ana way la tata sababu fa waddan himbe nyawuji
dun wonde na politika ko gam jogala tude di le medido ana wonda hono jengugo golleji mudum ngoni ko tidallaji tongi e dow mudum e wi horebe bale halanane e
ima daraji kani wadade fa otti dal hebene jogal golide ngadaade bangal mun de an kani daranaade golleji mudum e golide dun tan de ngadira nen de kani huncende dum hore e buuto tundiji gondi len nukuje defu lam o an hani wadande dun sobe yalla himbe an kebe cellal
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
se krabe je lodune le kreduji di en puddiran do masina do be bi altiner jabbi non de yimbe le jagotobe gandinobe nokkuno dotet nono idum le commune moni pebugu le lamu masina wiama yimbe le joyen kaborde kanye karbito yonkiji mabbe teti ko tawa e juudel mabbe fube fudu yobe jagotobe no be yimbe le taton wala fu ko dala e juude mabbe de caggal mudu be mbaribe tawede wiide kan ana le odo nokku fube bi wayde jam e de ran wondi hebude ton sembe e dole se yurudan gardan fa do katido yimbe le saper pompiers wonbe tombe golleji mabbe be golli bande lewru meh yottad lewru septembre hitare 2018 be bi ko yata yimbe le temedna yo e chapande jottum e go kanyu en goni be torraji jotti ton kanyen gon hono barmu be non be kollitiri wide le barmu be du yimbe le sappo dido keddiki le hen yoga dido kasaraji fuddu nayiri kasaraji ngadoji do dati kanyi e tumuji e ko nande mudum se urdan gardan faado gawodo botu jowido do kabaru DDR o mondi e wadde ton bete hande miccitede wide golleji DDR di be bi do fuddan le mokto le jeegom lewru novembre waroru ndu DDR woni fabdi o to yalla hono jamar nde fu han dakirede nokku goto yelantete kaborde muden sakira do katten kiki dande do kabaruji meede di min joti on sanne herade hejo jame ka fande kedde herade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam